Yeah. Zero two sengiyazi buzz.
Skills epitin, skills under.
Unsigned.
Skills epitin.
Vestile. On your marks, get set, let's go, susi stuff. Junurum zimba onke, nga kumange prama stuff. Untupi bomu nga masbomu, mrepa zakalez matons. Steady flow ya misa soft, nga tinga ikandanga sponge. Angeza nfunu kshesha, angeza ese nombre pinos. Manje skati so guti mvune, kate nga kuma lil ponche. Njele vune gile, nghamba ngopa gangna mafosi. So it's zero to bengaz, we pop up girls nzo big ghost. Skills u kandi bitu, asa ikwela kandi no. Nangiti le freedom of speech, lena yenza nga bisori. Kshaye overtime, ya rap, angkunu kutati kefu. Ngtengi bala klave ileta, ngapre disweka yeskebengu. Gipiti li amnesia, lagle microphone angkotwa. Ukrepresenti kase, ngpuma glone liang supporter. Kya pampa ngema oli mala yinze nga madola. Nga paraja mebe ndoba, ngvulu nyangu ya koloza. Lure Chris Brown, ngfunu kshale topa. Beat the instrument and took that number one spot. I didn't make it on my own, lento by tweeting I'm a small mix. As I'll can you swang it touch, cause me go nyamak na mazomi. Yeah, pot and gas events and gas got up. But me go ichere ibe yoto, me yimba ibe yoto. Me go idampa libe loto, ngoba ngsazo o performa. Me go ipita ibe moja, me go ivesa libe onda. Inhloso yamhlonisha ukuthi ngifuna ukubhala incwadi ngi-act and phinde ngidirect ama-movie. Ngifuna ukubhala i-verse eliwekhe ngamasomu. Ngifuna ukuthi ngibone zonke ey'gcwele ngami ezongikhiphela ukuthi udodi lo mhlobo. Ngathi tap dance I'm on my toes. Impompa ikhafule ekaleni umdlo ushaya ngelolozi. Akaphakamisa isandla othi hip hop akayizondi. Ama-hate avele obala but ikulungile anginaghost. Ngidlala ne-instrument and then I beat it like that. Ngishaya isidudla nge-banoic spin ithayile private jets. Funa ukuphula ama-record ekudwa lishima neyishimile. So I set the record straight but i-brand yayiphukile. I-mic i-understanda mina iphile ngokusokola. Bheka ngigibela ama-beats engathura kale gibele ibhola. Dova dova umbhedo namaphilo case egucci yodwa. Ngivala amehlo intwana yami meshona phansi uzodwa. Amasoldier khona lento engiyifunayo. Thuluke ngibe manzi bheka umqansi engunyukayo. Onisanipi ke inkulu nginikhombisa ikhona enginalo. Kushise ngathi ne-ozeleyo engathi ayiwenza umsebenzi wayo. Zii-street fights angilwa no-Roy mina uKen. Iblank alifuna ngimxolele ngathi ngimphethe nge-German hand. I keep on saying ukuthi akekho bengilalela. Ukuthi style sami is rare, sitholakala kumina kuphela. Ngi-instrument ebeat zonke ngathi ngiyakhwatshela isekele. Bazobheka emaphepheni umhlo uqalele for chain. Isicoco silahlekile but igrit vele akekho siphethe. Mengabe khona osesitholile please azangithosele. Kade ngirepa 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 ngena choice. I was trying to make a change until they cut my voice. Yabo bengikade ngidlala ibhola ngishaya u-music futhi nangapha. But ibhola ngaliyekela ngatshela i-mic ukuthi ngiyayithanda. Phela iminyaka eminingi umhlo uyiphusha nale mic. But ibuye ibe nomona mangishaya i-punch ngenye i-mic. Ngihlezi ngihamba nayo ingxabanise ne-chill yami ngoba ngihlezi ngikhuluma ngayo every day and every night. Hey. Mhlampe ngiyaphupha ngisazovuka doke. Mhlampe rap angizange ngenze ngiphila manga odwa. And so ngimashile ngiyobheka into yami. Kwathiwa ngilungise lapha ukuze kufezeke iphupho lami. And so by the time ngingena stage ngisho security tight. Umdlo ugadwa amagagabane now. It's bada bing bada boom bada bang. Mhlampe ngingabuyela back uma ngingabamba isoka bethe. And manje ngidwebela amabheka uV. Ngiphethe isibindi nepistili. Yo, ingene khona ngiphethe igani ngafe ngarobi bag. Ngashawe amnesia bra ngakhohlwa imali. Engase kutheleleke imindeni yabantu. Nalowo kade vele nayo sekhohliwe nayo. I-microphone ishoba bheka indaba zakho. Number 2 asolanga lutho ushayeke ngey'valo. Yabo mina I flip it like that. Uma ngifollowa ngizokufollowa. Maybe end up in my bed. Flow i-Titanic akekho rose mina u-Jack. Yabo iphantshe engishaya ngayo yavuvukali nama-side effects. Bra up in gyming ngifuna ukhande i-6 pack. Mhlawumbe i-6 pack zokwenza kuthole i-cheap back.
Hayi, sikhathele, excuse. Sikhathele, 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 sikh